Ladies and gentlemen. This is 408 Empire, high class music.
Worldwide music.
And outside.
This is Basilimba. Shabatina Ramuguta. Teleta wala mbona tala lukuta Tintungulu shineja lukuta Kukukuku tulula inenga wali pukuta Edgemaster mkasi ya skopo Mponsa mikana torota skapo Ukutala landa kuwa nisha ete Bapondo bapondo na wete ni wete
Kimbo.